Atamontan, hordoftoota keenya kun Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Fulbaana 28 bara 2022 keessummeessituun keessan Antijibee Horaati. Irreechi fulbaana 21-22 bara 2015 kabajama. Komishiniin Oromiyaa kan turizimii jechuudha. Torban irreechaa jechuun sagantaa adda addaa gaggeessaa jiraachuu beeksisee jira. Naannoon Beenishaangul Gumuz kagalmeessuuf karoorfate barattoota 1,300 ta'us kagalmaan walakkaadhaa gadi ta'uu beeksisee jira. Lamaanuu gabaasaalee oduu boodaati. Kan umriin waggaa 22 dubartiin lammi Iraan sababa hijaaba sirriittiin uffanne jedhamuudhaan to'annaa jala oolte boodarra duute ilaalchisee guutummaa biyyattii keessatti mormii ka'ee itti fufee jira. Qophii Diree Dimokiraasii keessatti dhiyaata. Gulaalaan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu sabbaa dabareeti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Oduudhaaf gara Abbaa Faqaaduuttan isin dabarsa. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hordoftoota keenya qophii keenyatti aanutti ceena.
Akka fuuni akka mooltanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Walwaraansa mootummaa federaalaa Itoophiyaatii fi mootummaa naannoo Tigraay gidduutti waggoottan lamman darbanii fi taasifamaa jiru marii karaa nagaatiin hiikuudhaa fi yemmuu hawaasni addunyaa yaalii gochaa jiru kanatti bulchiinsa naannoo Amaaraa godina Walloo Kaabaa keessatti lolli gareewwan lamman gidduutti taasifamaa jiru guyyaa har'aasee itti fufee jiraachuu isaa jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Jiraattonni gabaasnoonni sagalee Ameerikaa asoobsiisanii akka hinjedhanitti adda waraanaa raayyaa bakka gobbiyyee jedhamu irratti walwaraansi cimaan taasifamaa jira. Bakka magaala Waldiyaa irraa kiiloomeetirii 15 fagaatee jiruu fi Alii Uhaa jedhamu keessa namni jiraatanii akka himanitti torban darbe keessa darbee kan taasifamaa ture lolli gareewwan lammanii guyyaa har'aa garuu cimee itti fufee jira. Lola guyyaa har'aa godina Walloo Kaabaa keessatti taasifamaa jiru kanarratti karaa mootummaa Itoophiyaatii fi karaa humna adda bilisummaa uummata Tigraay irraa ibsi kenname hin jiru. Dubbii himaan adda bilisummaa uummata Tigraay Geetaachoo Raddaa fuula tiwiitarii isaanii irratti ibsa baasaniin waraanni Eertiraa karaa naannoo Affaariin seenee bakka Barahaalee jedhamutti waraana isaanii irratti lola banee hinjifachuu isaanii akka ibsan Kennedii Abaatee gabaasee jira. Pirezidaantiin biyya Somaaliyaa Hassan Sheek Mohaammed erga pirezidaantii biyyattii ta'anii filatamanii booda yeroo jalqabaatii fi Itoophiyaa daawwatanii jiru. Gabaasni Kennedii Abaatee Finfinnee irraa erge akka jedhetti pirezidaantiin Somaaliyaa dhimmoottan waloo irratti muummee ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmedii wajjiniin marii taasisaniiru. Ibsi waajjira dhimma pireesii muummee ministeeraa Itoophiyaa irraa VOA'dhaaf ergame akka jedhetti dhimmoottan hooggantoonni lamman irratti mari'atan keessaa inni tokko dhimma tasgabbii naannooti. Biyyoottan lamman tasgabbii gaanfa Afrikaa mirkaneessuudhaaf akka waliin hojjetan waliigaluu isaanii ibsi waajjira muummee ministeeraa Itoophiyaa irraa ba'e kuni eereera. Daawwannaan pirezidaantiin Somaaliyaa Itoophiyaatti taasisan haleellaa gareen Al-Shabaab daangaa Itoophiyaa cehee raawwate fashaleessuu isaa erga mootummaan Itoophiyaa ibsee torban torba booda. Pirezidaantiin Somaaliyaa torban filataman keessa Eertiraa deemuudhaan daawwannoo guyyootaa taasisuun isaanii ni yaadatama. Lammiin Eertiraa wallisaa beekamaa ta'e Iyyaasuu Tasfaahuunee kibxata kaleessaa ganama magaala Finfinnee keessatti balaa konkolaataa isa qaqqabeeni addunyaa kanarraa du'aan boqochuu isaa odeeffannoo hiriyootaa fi maatii isaa irraa argame irraa baruun danda'amee jira. Iyyaasuu Tasfaahuunee sirboottan adda addaa kan baase yommuu ta'u waltajjii beekamoo irratti sirboota mataa isaatii fi sirboota wallistoota duraanii dhiyeessaa nama turedha. Iyyaasuun obboleessa quxisuu wallistuu beekamtuu Tibarri Tasfaahuunee ta'uunsaa beekameera. Sirni awwaalcha isaa magaalaa Asmaraa keessattis akka raawwatamu beekamee jira. Kunittuu kanaan jiru sirni awwaalchaa wallisaa Maadingoo Afaworqi guyyaa borii akka lakkoofsa biyyaatti guyyaa keessaa sa'aatii 8:00 mana amantaa Ortodoksii Qiddisti Sillaaseetti akka raawwatamu ibsa koree qindeessaa awwaalcha isaarraa ba'eerraa baruun danda'amee jira. Hogeessi seeraa lammii Keeniyaa mana murtii yakka addunyaa irratti himatamanii jiran Miqasa Dheengaddaa mana isaanii keessatti du'anii argamuu isaanii gabaasni Maariyaamaa Diyaaloo Naayiroobii irraa VOA'dhaaf ergame ibsee jira. Ogesi seera Paul Gicheru, dhimma filannoo Kenya bara 2017 wal qabateen himanna Prezidanti Kenya amma William Ruto TV. Prezidanti durani Uhuru Kenyatta irratti mana murtii akka addunyaa irratti dhiyaate gidduu seenuudhaan ragaa baatota sodaachisuudhaan kaaniif immoo maallaqa laachuudhaan akka ragaa hin baane taasisaniiru jedhamanii nama himatamanii dhimmi isaanii ilaalamaa jirudha. Gorsaan komishinii mirga namoomaa Keeniyaa Maartin Maabenjiinaa Gichiruun dhukkubsachuu isaaniitii fi dhukkuba du'aa fi battalaan isaan geessisu qabaachuu isaanii akka hin beekamne VOA'tti himuun isaanii gabaasameera. Dubbii himaan mana murtii akka addunyaa yookiin ICC Fadii il Abdullah du'a Paul Gichiree ilaalchise mootummaa Keeniyaa irraa amma ibsi ifa ta'e isaan qaqqabutti dhimmicha irratti akka ibsa kennuu hin barbaanne beeksisaniiru. Filannoo Keeniyaa bara 2017 wal qabateen jeequmsa uumameen lubbuun namoota 1,000 olii darbuun isaa ni yaadatama. Dhimma kanaan wal qabatee Pireezidaantiin Keeniyaa duraanii Uhuru Keeniyaataa fi itti aanaan isaanii yeroo sanaa William Ruto mana murtii akka addunyaa irratti himatamuun isaanii ni beekama. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yeroo amma eeyyaa daawwachaa kan jiran itti aantu Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Kaamilaa Haariis Chaayinaan seera addunyaa qajeelfama irratti hundaa'e haala yaaddessaa ta'e keessa galchaa jirti jechuudhaan imaammata alaa biyya Chaayinaa qeeqaniiru. Kaamilaa Haariis kana kan jedhan miseensota humna galaanaa Yuunaayitid Isteetsi buufata humna galaanaa Yokosuukaa Jaappaan keessatti argamu keessa jiranuu fi haasaa taasisan irratti. Kaamilaa Haariis haasaa isaanii kana keessatti
China is undermining key elements of the international rules-based order. China has challenged the freedom of the seas. China has flexed its military and economic might.
Chaayinaan seera addunyaa qajeelfama irratti hundaa'e tuffachaa jirti. Chaayinaan walabummaa galaanaatiin morkataa jirti. Chaayinaan olloota ishee miidhuudhaaf humna waraanaaf dinagdee fayyadamaa jirti. Haala jeequmsa dhiyeenya kana galaana baha Chaayinaaf galaana kibba Chaayinaa keessatti taasifamaa jiru tuttuqqaa naannoo Taayiwaan irratti raawwachaa jirtu argaa jirra.
Jedhanii jiru. Pireezidaantii itti aantu Kaamilaa Haariis itti fufuudhaanis nageenyii fi tasgabbiin naannoo Taayiwaan barbaachisaa ta'uusaa himanii Yuunaayitid Isteetsi bakkaa fi yeroo seerri addunyaa eeyyamu kamittuu sodaa kamiinuu malee akka qilleensarra balaliituu fi galaana irrattis akka sochootu hubachiisanii jiru. Kaamilaa Haariis kamisa boriin gara Kooriyaa kibbaa deemuudhaan pireezidaantii biyyattii Yoon Suuk Yeooliin akka wal arganii fi bakka humna waraanaa irraa bilisa ta'ee jiru daangaa Kooriyaa kaabaatii fi kibbaa irratti argamuudhaan akka daawwatanii gabaasameera. Hanga'oonni biyyoottan Awurooppaa ujummoo boba'aa galaana Baaltik jala diriiree jiruu fi Nord Stream jedhamee beekamu irratti wanti raawwatame shaaxiraan kan walqabate ta'uu akka danda'u yommuu ibsaa jiran kanatti gochichi haleellaa ta'uudhaa fi shaaxira ta'uu isaa addaan baafachuudhaa fi qorannoon taasifamaa jiraachuu isaa ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken ibsanii jiru. Gabaasni guutuu ta'e ammaaf akka hin jirre kan dubbatan Antoonii Bilinken gochi ujummoo boba'aa sanarratti raawwate boba'aan akka galaana keessatti dhangala'u taasise haala inerjii Awurooppaa irratti rakkinni inni huumuu danda'u ammana miti jedhanii jiru. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjiniin turtii gaarii.
Hordoftoota keenya jalqaba sagantaa keenya irratti rakkoo teeknikaa uumameef nuuf galchaa jenna kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaati. Ayyaanni Irreechaa fulbaana 21 fi 22 bara 2015 kabajamu sababeeffachuudhaan Komishiniin Tuurizimii Oromiyaa torban Irreechaa jechuun sagantaawwan adda addaa geggeessaa akka jiru beeksisee jira. Daayirektarri Kominikeeshinii Komishinichaa Obbo Ifabaas Abdul Wahab guyyoota sadan kan sagantaalee adda addaa duudhaaf aadaa Oromoo beeksisaniif hawaasa tuurizimii ta'an geggeessuuf jiru jedhan. Tsahaayi Daamtoo Finfinnee irraa gabaasa qabdi.
Barakan horafin finnet fulbana digdami toko horar sadita mo fulbana digdami lama. Baraku malama afkudashanit kan ayani fatamu ayani irrecha waltaji sabasab lamin biyetti hawasni biyota ollarra etu walargan akatawuf kakopita esa juru ta'u komishinin turizmi oromia ipsera. Komishinin kun ayani irrecha kan sababi fachun ada dudaf bakke wan turizmi oromian kabdu beksuf sagantawan adda adda kopesi jrajran. Director communicationin komishini turizmi oromia If Abbas Abdul Hab
Orbe Recha Kanati Saganta Dada Guyasadin Afte Mukanati Arab Borufi Ifta Saganta Dada Wae Turzimi Wae Ada Belsisuwajin Welkamatan As Magara Fufineke Satiko Pesinera Kanenkesa Arra Kanjelkawu Exhibition Turzimi Yero Jelkamati Fakorobetis Dehatu Boru Imo Saganta Miss Tourism Oromia Jeru Lamofa Satifi Tourism Awardi Lamofa Lakan Dehesinu Tanimo Erecha Wok Ival Erecha Kan Jeru Piasara Haga Adamabai Maskalati Kan Namoni Kumanta Malakaman Irratir Matan Piasara Haga Maskalati Kan Demuta Amas kota bulan uga kejo namun di kuma kudan kan diretir matan rakabotin sini kuma kudan kabu dan dahu solfame kopai jera namun tukum kudan di fero jalgawati fundi as adawamai maskalati akadu dan tasi kamaju cuna
Richard namota miliona tan lakamantu hirmata kajran ob ifabas jrata ta magala fin finnefi bishoftutif maddegali olana da jran
Recho horaf finnerati ni argaman je amani yadaman namota miliona shani namoti miliona shani kun at least namin tokon tokon isa ufata arabi turra jalkabe manaj isi chaka baturra nyata ya turra kuma shani basa ja ameti kan egamu wali galati bagara finne kofa gara biliona digdami shani galin dabalata ayane recha kana wali walqabate magali fufine ni argamti jarabe tikan egama halu wal fakatu magali bishoftutis malaka garadi nagde magalati senu biliono ta kallakaw malikan kam
barri darbe kun yeroit negenyi biyetti qorumsa gudda ke satore wanta ef rech fun rakenya kun akana gan kabajamu hawasni hundi negenya isa tikfachu qaballe jiran obboy fabaz
rechi ayana obolumati ayana nagati ayana galati fanna waqati kanafus robon duru hammata da sabar hunda wani jira tuda duda disatu kan hayyamu hayyamu yaru ayana recha kana nagan tasgabidan akat umuramu sabota hawasni magala finnetis te hawasni magala bisoftu sirnan kesu mota gar magalota kana dufan kunuse tasai akat gaggesu abdi gudarra kabna kana cala garu nagenya hala nagenya exisudaf hawasni hundi ge raegamu gudawan tejecha hala nagenya hawasni kamole nagenya tiwali te nagenya sake tikfat jechu yade da wasu war
sagantalin komishini turizmi oromiatin harra egalani hanga guya irrecha tikgefaman oromon ada dudaf safu akami qaba oromiano wanda watamu fi wanittin buharam malmal of kesa qabd gafle jedanif kanin debi kenan jechun ibsan obbo ifabaz saganda harra egalami ratti waye oda kesum motat beksuf kan argamani fi bikiltu oda omshurat kambobba anijran obbo zinabu takkelis wanjran qabu
kiltu oda qabatte tani gara berre charati nani rumate bizitorme akan kopese oda kana yero finne dufnu wanta kan za addada oda nimo romo da ku urada mallato yin ma sati mallato naga da mallato hukuma da oda ni oda kana fu asrati ke sun kenya namoni manasani kun rati hala mali tin oda ka san ka u danda ani an fakin ya fi wagga tor go tu ko tira oda ni ta safar bisi sudafi namon oda kamiti manasani ke sati akka fada da ni ji adu namon ni baye bakutum fudatin hala malitin oda karasani kundra kabancho kasan kabana bisi sudap lebala tasimu oda njira chusa kasan ubatan kesun oda njira chusa kasan ubatan fasadatiriyani
Namni kamiyu bakkewan tumafi lallabagada oda shanan oromia kiesa esa esa akkataan akkasalpat akkabiyukutai sufi gosota oda san korachun ba esurrattis akkawjichajran ibsan obuznabun waktilefi ayyanawan namni baayinaan itti walargu akkasi ammo gaba argachuf mutan waljijiruf omshale wali walif barudaf charra guddadas jiran sagantalen komishini turizmi oromiatin qoppan guyyota itti anani sirnota addaddatin kangegge famantau ibsa odefannun komishini charra argame gaba sagale amerikati sahay damto finfinera
Motumman nanno Benishangul Gumus barabarnota kuma lamaf kudashanitti galmeesuf kakarorfat baratot kuma basadi keessa walakkar agad galmeesuf abeeksejra kanarratti naakun malka gabaasa ergeqaba
Hogganaan biiroo barnootaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Biniyaam Mangashaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2015 kanatti barattoota 300 ol simatanii barsiisuudhaaf yaadanii kanneen keessaa kan galmeessine jedhan akkas ibsanii jiru
Sosumato and she tamarochin namuska wakadan and discussion yadaragano.
Baratoto kumadibasadi fi kumatoko galme suf karorsne sochi tasajra. Isankisa baratoto kumadibatoko fi kumadidemitoko galme sine. Akakarora kenyat gutut galme su in dandeni. Taus amaletanan akananuti dedemak insa umatagaragara taisun. Baratota ingal mainafan galme suf tatafi tasajra.
Barattootni baatiful baana kanatti barana barnoota isaanii jalqaban kan bara darbe 1991 ibbaafur taaniin wal bira qabamee muilaalamu ibbantaa soddomii sadii oliin caalmaa qabaa jechuun dubbatan obbo Biniyaam sababoota barattoota galmee irraa dhorkan jedhan keessaas yommuu ibsan
የተለያዩ ችግሮች አሉ በአንድ በኩል ስራኛ ክፍል ተማሪዎች አምና የነበሩ ስምንተኛ ክፍል
ረኮዋን ገረገራቱ ጅሩ በረቶተ ኩታ ሰገለፋ ሰበበ ቀጥቲን ኢሳን ያመለም በከምነፍ ገልሚሱ እንደንደኝ እንብራሞ በረቶኒ ሰበበ ደፍተራፊ ቀለማይን ቢተነፊ እንገልሚስዝነለ እንጅሩ
ወጉተ ለማንደርበን ከይሰቲ ሰበበ አደቡነ ገኛናኑ ቢንሻንጉል ጉሙዝ ከይሰቱሬን በረቶስኒ ቀይሳኒ ራቡቃ ሰመኒ ቱረን ኩመዲበተኩፍ ኩመኩደ ለማ ኦልታን ገርበኑተ ኢሳኒ ተከዴቪ አኒፍ ተጣፊን ታስፈማጅራ ከንጀን ኦቦ ቢኒያም ሲመና በረቶታ ላልጭሴ የሮአማከና ሐለጅረ ጀለነ ከስቲፍሱ
የተነበረባቸው አካባቢዎች ወደ 287 የሚሆኑ ትምህርት ቤቶች በከፍልም በሙሉም የወደሙበት ሁኔታዎች ነበሩ
በከወን ወልትቡይን ሲቲ ቱረቲ ማነወን በርኖታ ዲበለማብሰደት ተሚቶርባ ጎቶት አከሱማስ ጋሪ መንጫኒ ጅሩ የሮ አማካና ገመሙቱማን ሱፐማኒ ወጅት ገልቹዳ ፈጅ ተማጅራ ጎዲነ መተከልቲ ሀጋማ ደሬ በርኖታ ሸንተሚ ሰዲ አሶሳት ሰደሚያፉር ማውኮሞፊ ካማሽቲ አከሱማ ሱፐማጅሩ መተከልቲ ዳብለሚት ሞቱማ አከዩኒሴፍ ገርጋር ሰውዳ ጅሩ ኩን ያከተፉ ጋፈና
ናኑ ቢኒሳንጉል ጉሙስ ከይሰቲ ሃሊ ነጋፎ ያዲሙስ ሰባ መንጫቲ መንን በርኖታ ረደቀበት ረይ ወልቀበቴ በረቶታ አካዳሚት ገረመነ በርኖታ ተዴብሱ ዳፍ እንደንዳምን ይጨቹን ዱበተን
አሁን ከማሺ ዞን ላይ ወደ 40000 ተመሮችን መዘግበልን ብለን ያቀነው 10000 በላይ ተመሮችን መዝግበናል
ጎድነ ከማሺቲ በረቶታ ኩማ አፍርተ መገልሜ ሱፍ ከሮፈኔ ኩማ ኩዳንገልሜ ስነጅራ መተከልቲ በረቶታ ኩማ አፍርተ ማውልገልሜ ስነራ ማውኮ ሞቲ በረቶታ ኩማ አፍሪውል ገልሜ ስነራ ጀልቀቢ ጋሪ ቱጅራ በረቶን ያፈንስ ኒገልማ ወጀነ ያና በከወን በርኖስኒ እትጀልቀበም አከስማስ እትንጀልቀበምንለ ጅሩ
ሞቱማና ንቻ አብሊሚት ሞቱማ ገራገራው ጀንተውን ሁጀታጅራቹ ሳስ ከንሳንዱበተን አቶ መሌ ገርጋር ስጭጋ ምትጀር ኦቦቢኛም
ከዚህ በፊት እኛ ክልል እንደዚህ አይነት ለዳፕታር ለላ ለማና አላበራት ከዚህ ከዚህ ጥጋ ተያይዞ ግን
ናኖ ከኛ ትካናንዱራ ከዳምበሩ ለፊ ሜሻሌ በርኖታ ብሮ ሂንጅሩ አተው መሌ ሰበቦ ለትቡ ይሰተን ነሞኒ ቡካን ረከተን ንጅሩ አመለ ገመዳብ ለገረገራን ለገርስታ ስፋማጅራቱለ ጋሃሚቲ አመለ ወንዱምቱ ዋኑ መደንደውን ዳይማምቦር አብዲቢያ ታንከ ነገር ጋሬ አከመነበሩም ሳትዴብሱ ዋምቸኮን ጤሳ
Nano Benishangul Gumus Keset to Gotala Mandarban Keset, Namota Kesani Rabukasaman, Kumat Ibafrif, Kumuturbata Mishani Old Tan Kesa, Kanin Kumat Ibalama, Kumajata Mishani Old Tan, Garek Esani to Davisamu, Otumana Nichaif Seture, Oganan Birober Notanano Benishangul Gumus, Obobinamis, Baratota Hangama Garek Esani Tin Davisaminjan, Bakumisanjanit, Takabanota Esani Tufan, Nitasi for Majan.
Tumus Misato, his Bala Betano, Badu Medala, his Baltaman Sabetuatala, Misatamotano.
Barnonik namu bakka namni jirutti male dirre rattimiti kanafu bakka buqqatin jiru garu inde binetti manen barnota akijiran walintane akka achumatti baratan hala mijista jirra
gal member tota angabati fulbana barkuma lamafku ashaniti kanetti fufu taw dubachudan batiu onkololi sake sammo barnotni gututti akajal qabamu niyojje tamajechun dubatan sababa dabo mu negenya nanu benishangul gumus ke setto gotala wanderban ke setto me welqabate manen barnota dabalate burale mi Mamman Chang and Nimbro, Davisani Jarufi, Bukatusa Davisani Abu Daf, Brin, Billion, Sodomisa Dithio, La Cover Bachiru, Coronod, Americanausa, Utumana, Nichaviksu, Niadatama, Sagale America, Nakurmelka, Amburra.
Kanur de Fazitan, Sagale America, Sagantafan, Oromoti, Gerop Itorbani, Dre Democracy Chain. Milama Mahisa Amini itu harga polisi Iran jirtu juuishe mormi gutu mabiyetti ke sattike ammalle akkattifu futase sejra. Mahisan aguggiyokan hijaba sirrit uffachut abun polisi egudata safutin kankabam teyid amteyoto duashe hordofe mormi gudda kanaratti mormiton hanga fuladur. Angautat hijaba ofra basani gubugahani jiru. Gabasa Arash Arbasadi jalani ees.
Kun barat igati jechudan hirirton ni Tehran kesatti dadatan warani dandi magaletti kesay rofi gajirutti Iran duashamarre ganna digdami lama Masa Amin hordofe jek amsa civilota yokan namota naga jumlan gaggefamun torballama fa kesajirti Aminin jalqababati kana sera safu halam bekam nench absu shetin to anna polisi jalabadde Guya sadi boda dua setar game. Iran nak jatut orang nana kagagge famu. Ajaja ke nitejurti. Republika Islama kan Iran erati. Wa micharom sata si fama jiratusi. Gidutti dua mini hordofudan. Degasa dunya erate dumma tajira. Hiriri morni gutwa dunya kun. Ya iwa ligala kan tokumma motu mota sama galan New York kesati gagge sajur walin. Waldura duba ufe. Achitis Presidentin Iran Ibrahim Raisi haswar agesanin kokobbin biyoti gamat iha Iran irrakhaan mesha jama barbade sukan ummata Iran irrakhaamid ajadanir. Kanamales wali galteni kulera Iran kambara kumala mafkudashan biyonet dunyara tumna guddak aban tolfatan sana lalchise mari itti debi uffedina kajiru ifsan. Senator Republicano ta John Brasso televisione ABC jadamuf. Torbankan akka ibsanit kun dogoggora guddada.
Iran is a state sponsor of terrorism. They continue to claim death to America.
Iran mutumma shororkesumma lelistuda. America duatuma lejechudan itti fufani jirum. Mesha warana kanni kulara akka kabatan ayyamu hindandenyu. Yoro hinduma bulchisi jiru. Waligalte ni kulara yokin. Waligalte kamiyu Iran walin tasfamuf. Garmale fedi akka qabuna tidagama tokko qabachuun gara fulduratti deemu hin qabnu jedheen yaada bulchisi jiru dollari biliyoona kurnan heddutti lakkaamu Iranit ergu barbaada akka yaadutti kun Amerikaaf waan gaarii miti
hirirtonni polisi waliin walitti bu'an ummata duratti aguuggii mataa gubuun diddaa guddaa Iran keessatti agarsiisaa jiran Bulchinsi Biden, Marie Nikulera Ratti Gagge Famuf, Chichak Abuhan, Ibse Yotau, Hirira Mirgadu Bartota, Gagge Famus Kade Gerutau, Ibsera. Gorsan Nagenya Biyo Lesaka United States, Jake Sullivan, dilbata darbe television ABC jedamu ratta kaibsanit.
They do reflect a deep-seated and widespread belief among the population of Iran, the citizens of Iran, the women of Iran, that they deserve their dignity and their rights.
Hiriirtoonni kun ummata Iran, lammiilee Iran, dubartoota Iran biratti amantaa gadi fageenya qabuu fi bal'aatee jiru calaqqisiisu. Kunis kabajaa fi mirga isaanii ta'uu malu kan of keessaa qaba. Kana malees Ameerikaan haala ifaa fi jabaa ta'een ifatti karaa Pirezidaant Baayidenii yaa'ii tokkummaa mootummootaa irratti ibsaniin seera mirga namummaa kan waliigalaa addunyaa lammiiwwanii fi dubartoonni Iran keessaaf akka ta'u bakka bu'uun dubbatan.
Iran mirga dubartootaa gama kabajsiisuun addunyaa irratti tarree kaa'ame sadarkaa gadii irra jirti. Akka gabaasa walgayii dinagdee addunyaa kan bara 2020 ba'eetti Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo, Siiriyaa, Paakistaan, Iraaqii fi Yaman qofatu haala hamaa keessa jira. Dubartoonni Iraan keessatti hijaaba malee uummata duratti ba'anii qabaman waggootaaf hidhamuu malu. Mormiin uummataa guddichi kan yeroo ammaa gaggeeffamaa jiru kanaan hiriirtonni kurna hedduun ajjeefamaniiru.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanattaan sineeb sagulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu siniif dhiyeessina.
Lola waggaa sadii kan bara 2017 irratti Iraaqii Siiriyaa keessatti mo'amuu fi kufaatii dhaqqabsiise sana booda gareen shororkeessotaa ISIS kanneen maqaa Daa'esh jedhamuun beekamu deebi'ee gurmaa'ee dhiibbaa isaa babal'isuuf yaalaa jira. Akka gabaasa dhiyeenya kana tokkummaa mootummootaa baasetti balaan kun keessumaa ardii Afrikaa keessatti cimaadha. Sababiin isaas Daa'esh ardittii keessatti naannoo giddugaleessaa gama kibbaa fi gama dhihaa keessatti hidda gadi fageeffachuuf waan hojjetaa jiruuf jedhameera. Gareen shororkeessotaa kun wiirtuuwwan kutaa ijaaree guutummaa Afrikaa keessatti naannolee tasgabbii dhabiinsi jiru uumaa jira. Biyyoonni Afrikaa gara 20 ta'an sochiin akkanaa kan isaan mudate yoo ta'u kanneen biroo 20 ol ta'an immoo gargaarsa loojistikaa akkasumas maallaqaa fi qabeenya biroo walitti fiduuf kan oolan ta'u itti gaafatamaa sagantaa farra shororkeessummaa komishinii gamtaa Afrikaa duraanii fi yeroo ammaa immoo Inistituutii Qorannoo Nageenyaa jedhamuun beekamu keessatti qorataa gameessa akka ta'an Maartiin Eewee ibsanii jiru. Afrikaan wiirtuu sochii Daa'esh qofa otoo hin taane gara fuula duraatti hegeree hoogganoota leellistoota Islaamaa ta'uu akka dandeessus Maartiin akeekkachiisanii jiru. Waan biraa jiru immoo jedhan Daa'esh yookaan ISIS keessumaa biyyootii qabeenya uumamaa hedduu qaban kan akka Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo keessatti of hundeessuudhaan qabeenya uumamaa jiru sochii hamaa gaggeessan maallaqaan gargaaruuf fedhii guddaa qabu. ISIS kanneen biroo walitti bu'iinsa kufaatii bulchiinsaa jeeqama siyaasaa walqixxummaa dinagdee hawaasaa dhabamuu fi komii mudataniin fayyadamuudhaan hordoftootaa fi qabeenya hawachuu akkasumas haleellaa shororkeessummaa kakaasuuf qindeessuu itti fufanii jiruu jedhan Yuunaayitid Isteets keessatti dhimmoota siyaasaa addaa ta'aniif gorsa gameessa akka ta'an ambaasaaddar Jeffri Dalarantas. Shororkeessummaa Afrikaa naannolee adda addaa keessatti dabalaa dhufuurra yaaddoo qabnaa jedhan muummichi barreessaan xiinxala gaggeessaniin.
ISIS and Al-Qaeda affiliates continue to exploit Africa's long simmering conflicts to bolster their illicit activities, providing them heightened lethality.
ISIS fi Al-Qaeda kanneen hidhata qaban walitti bu'iinsa Afrikaa keessatti yeroo dheeraadhaaf tureen fayyadamuudhaan sochii seeraan alaa gaggeessan cimsuun itti fufanii jiru. Kun immoo du'aa olaanaaf dabarsee isaan kenna. ISIS Afrikaa dhihaa keessatti ijoo fi jabaa ta'uun ISIS isa alaa waliin hidhata guddaa qabuu fi lubbuu namaa galaafatu keessaa tokko waan ta'uuf xiyyeeffannaa addaa argachuu qaba.
Hawaasni addunyaa gareewwan shororkeessotaa fi kan isaan waliin hidhata qaban dahannaa dhabsiisuuf dura dhaabbachuutti fufuu qabu jedhaniiru ambaasaaddar Dalarantas. Ameerikaan michoota ishee kan Afrikaaf gargaarsa farra shororkeessummaa murteessaa ta'e kennuudhaan dhaabilee akka ISIS fi Al-Qaeda diiguu yookaan xiqqeessuutti fufti. chororke summa ittisuuf okaan qolachuuf akkasumas seera kabaysiisuuf dandeettii qabduu fi deebii tajaajila nageenyaa bal'aa kennuun barbaachisaa ta'uu ambaasaaddar Dalarantas dubbataniiru jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
Kan armaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Tamsaasa keenya marsariitiif fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenya kanneen akka feesbuukii, tiwiitariif inistagiraam irratti nu argachuu dandeessan. Guyyaadhaa guyyaatti sagantaalee keenya darbanis dhagahuun dhagaafatina gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nigsuu Taammireeti. Kan isin keessummees Antuu Dibee Horaatiin qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bu'a.